Eden gondi yamde joyi mintaji sappo e joyi woni ko wittori kibaruji moɗo e dandi studio kalangu ko min Omar Hammad janganta on nani ko e majji. Ko ɓurtanimɓe ujunaji hemre kamɓe woni ko wonno filo talkur breve ɗo e nder leydi meɗen Niger ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogay hande alkamisa nogay leru ut kaƴƴu woni ko ɗum fuɗɗa nder leydi meɗen Niger fuu no foti. So ni hunde fuu waɗaka iɗum hulƴini ɗum woni ko wurti e dande e hunduko laamiɗo wuro Birni Gawre nder région Doto laatiɗo bangeje kewɗe ndiyam wiye ñamoye ɗum nder nokkure nde. So ni peccugol kuɓeje holli ko députéjo goto fuu wonana dow inde ɓiɓɓe leydi ujunaji hamre de noy conseilléɓe ko région ji Niger ɗum laato on nanam ɗum nder yewtere meɗen pindinol ko Adamu Umaru jon andal dow filla peccugol bangeji haalata. Kori jamirtema yerno kalirnomi e nder koye kibaruji meɗen ɗo e nder leydi meɗen Niger no ɓe nimɓe ujunaji hemre e capanɗe joyo e ɗiɗo e nimɓe hemre e sappo e jeetato kamɓe wonno tafa hitande hikka duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogay talkuru breve. Nder maɓɓe ujunaji capanɗe jeegom e jeenayo e nimɓe keme tato e nogay e go'o fuu no rewɓe non nder nokkuje keme tati e capanɗe jeetati e jeenayi kanƴum woni ko ɓe peccete nder leydi ndi fuu yeru no journal leydi Niger biteɗo les Sahel haali. Fawari joni nimɓe ujunaji capanɗe nayo e jeenayi e keme ɗiɗo e lasoji tato e jeegom kamɓe woni ko ƴuwayi nder janngirɗe joɓanteeɗe. E fawari joni tewtiroɓe nini ɓen ɗo no nimɓe ujunaji sappo e joyo e hemre e nogay e jeetato kamɓe woni ko tefata yeru no suudu habaru ndu famminiri. Noni fawari joni mbiyen hitande hikka toon cintabarade nder région tawa no ɓe keme joyo e capanɗe jeɗɗo e joyo ko sukaɓe rewɓe keme ɗiɗo e nogayo e nayo kamɓe woni ko tawa nder filoytoɓe talkuru breved ɓe dow pecca kena pecce ɗiɗi nder nokkuje ƴeewoɓe ɗiɗo yeru no hoorejo sarusi kawjiɗo jandeji hakkundeji on faminiri. O holli du e wiide hitande hikka nde rewɓe ɓuri ɗude nder nokkuje to egga hoɗanɓe laati ko ɓe woni laatiɓe heɓi sa'a yaade l'école. Kettine nane ko Mouhamadou Halilou fammini alamina wasar illu cintabarade.
Nous avons au total
tefoɓe berve hikka keme jo e lasoy tato e sappo e jewum min godi ɓe nder mu'en cukaɓe rewɓe keme ɗiɗo e nayo tawa tefoɓe ɓe du pecce ɗiɗi gaɗa naabi en jury nder feccere ɗiɗa ɓerden hano jury de on andan nder mu non jangoɓe madarsa talamses e tilia kawrodira e tefoɓe ɓe to miɗen godi du tefoɓe ƴuɓe ingawan e tasara nder département cinta miɗen godi tefoɓe ƴuɓe tigirguinasi kaw inna dugam e naggar e cs mo cinta on janguirɗe nokkuje ɗe du jangoɓe mumen kan goni tefoɓe berve hikka o min keeɓi saɗornan seɗɗa har ko darata ada jangoɓe ɓen yaara nder nokkuje tewteru mumen amma perfet wallirimin mosola heɓake tefowo cakitiɗo mo heɓayno tokkude wara kenga yettiɗo no wodi du jangowo goto kandu mo heɓayno warde gam sella kanko du yettore Allah min gaddimo hannden ni tewteru rédaction kammin
puɗɗiri.
Nanne mbiyen ƴuwole ndiyam mawɗe toɓi nder leydi meɗen Niger ley balɗe bittiɗe ɗe fa ɗum waɗi bonodaji nder nokkuje kewɗe misali Birni Gawre ley région Doso to bangeje kewɗe ndiyam yehi ñamoye ɗum yeruno Amadou Ayijo beeɗi laamiɗo wuro ngon famminiri. Waɗi do o watti dande e wiide seni ɗum heɓanaka mosola fuu bonoda no waɗan sanne. Kettine nane ko fammin e calalo Moktar Hammadou keɓɗe noddudemo.
Wallahi ƴiyan ɗan sami min keɓayna étarde mitede millimétre de hemmere helase go o kiyaji ndiyam ñamugo ni woni bani yumbu furfulle bani tan pureje ɗen ndiyanna nder majje fanoy wala joni yimɓe ɗen gattiɓe wertiɓe nder kala siji ɗum ɓe woni ɓe jooɗi joni
ɗumon ko gaɗon ɗamɓe onon ɓe onon hooreɓe wuuro ngo
arande fuu maire noddi jon en pureje min kawri jinan min udditi laabi ndiyan ɗum waddi baa fuu e katarpalaji ko udditita laabi diyan ande laabi diyan en fuddi taga diyan anda darato no dedan dari ke der tuudi lofi ar andi sayi cham dedan do be bay dedan wari kam kureje godo ngaba dai e boloto wallahi wallirami ni kan hantilaji ko itta laabi diyan dan diyan dan tinnona dogga dedan dogga fu dum wada sako
nan ne mbi'a faware joni nokkuje mawde didi to feroybe be mali njippinte tabarbare e mangayse der region tilaberi mabba ma dun dumbi en fedde leede duniyar witende oni e fedde leede duniyar hawcinde dim be feroybe kamben koji lawol e mabude nokkuje de dun dumbi en ko wattane ni be ujunaji ujunaji kambe wonno ko njippintene no amma e lawangal ni ayaru warde walam der nokkuje region goton dum woni sobirde nayorade yanange leedi ni kam woni be feroybe ko waddete yere duni no biete do be no more no famminere horejo fedde leede duniyar hawcinde dum woni nimbe ferebe don der leddi meden Niger o holli e wiide ko sabbi bini mabbugol no kuje de hana oni e ACR hawtade gomnati leddi meden Niger illura wani kulinol nimbe e rafinde nago no tawaton yeru no sud habar witendo acti Niger andinire dum kenga joleru otudu bujinaaje didi eno gay meni bi en ton dogon duci der commune modon gure kewde poli torri dum en sanne dum dombi en ano puɗɗi ñaamol aawatirdeji yerno derketeer kawjiiɗo filla demal nder département on famminiri de o haali e wiide ko laabi fuu kanɗi hoƴaama e o saɗorma heɓane mosala kettine Ousmane Garba kiwace no famminiri Abdoul Aziz Dan yumma domac
nous avons enregistré l'apparition des ovos
min jii ɗo enɗan pooli gonɗon puɗɗi no ngarno bonino gese pooli ɗi konɗan min cikki pooli ɗi min anduno gonno minin goɗɗo pooli kañum eko wobɓe ko laati minin mbawitude safare min ndiwa ɗum ɗon kani hono ɗi min miji ɗino fuu tilay sey ndarewe nokku majji to ɗi mbalto ɗum wonto cuuɗi majji goni saabu kañƴe ɗi garɗi bonno ɗi kota cuuɗi majji no minin goɗɗo tew tewri nokkunde enɗan nde duuɓinaɗe sappo e jeɗɗi nde enɗan min keɓino hono majjum e nder leydi ndi enɗan harto wiite ɗan kasari kañum e kecce komin pili fuu min tawayna ja cuuɗi majji wona fa nigéria to ndennone kay ɗi garɗi bonno ɗi kotton enɗan to sen noon noon fuu seyni nde min pamri leydi nigéria ndi enɗan min daarano min gatta ko ɗum waɗdu ko yaawi yaawi to
bonanɗo
ellugo o lewru ottuna duɓujinaji ɗiɗi e nogay gomnanti leydi meɗen Niger mabɓiti keerol mum ko jipporɗe lanaji piiroji caggal balɗe nayyi e mabɓitol keerol ngol noon keeri ɗin noon ministére hawjine cellal ɓiɓɓe leydi miccintin jippotoɓe lanaji piiroji ɗin e ɗowtanade laabi koƴaɗi nder jipporɗe lanaji piiroji go'o fuu nde ñamey zender e agadese kettine nane ko docteur Ranaw Albache ɗum woni secrétaire général ministére hawjine cellal ɓiɓɓe leydi ko fammini Olivier Sogbavi
laabi lanaji piiroji kantan won ko mabɓita kollaɗe lanaji piiroji tati gonno golle ɗo enɗan ko laati neɗɗo fuu garduɗo jahagal leydi Niger ɗo enɗan wuulo wuulo ɓandu muɗum woni ko ete ƴeewe caggal mum ndu wiye jomum holla talkuru ko hollete coronavirus wala e muɗum nde jomum hokke ndiyam safare jan lattinon jan juuɗe en ga hana wulol ɓandu ɓuura capantati e jeetati so ɓuuri noon to sey jomum darne jonka e ƴiƴa mum ƴeewe faami tan ñawngu wala e muɗum de yoɓata hunde fuu so tawama jomum tawɗa alamaji ñawngu du sey jomum ndenne henno e senggo e kase ndu are muɗum sawre fa wooɗa gadduɗo jahagal gam waɗa balɗe seeɗa kala e ɗo enɗan nder gollal kandu konna ƴeweten noon salanoy ɓandu mum wontiri tani jomum yiiraka fuu alamaji ñawngu dembatake balɗe sappo e nayyi ɗen enɗan wakkati mo kalten o laabi tokkiroji leyi fe gotol mabɓitaka
demeure fermée jusqu'à nouvel ordre
miyani millioji keme ɗiɗi ceede men sefa e nogayi e nayi ɗum woni dimma guineji gollitirɗi ko fedde leydi Belgique gam hawjinde gam yaadu yeeso walliti ministére hawjinde cellal ɓiɓɓe leydi meɗen Niger ka balla du yarta kena hokkena hôpital référence mo ñamey hôpital mangal ngal do songal maradi e zender ɗum du gam durwididde e ñaw coronavirus kettine nane ko sandra galbu sora ardiɗo fedde enabel Niger nde Belgique fammini Asuman Chinadomaji
aujourd'hui particulièrement
hannden ɗum waddi filla are gaddaɗe mum minen mbawi kolli on kulle ɗe fuu tawraɗe e ndiyam alcool lotirteɗam juuɗe gaɗo jan litreji ujunaji capanɗe joyyi ko ummoto ceede sefa millionji keme ɗiɗi he sappo hana kan tan du wadda no wodi safareji e kulle tawraɗe safare wattetene gam wara ɓiɓɓe ñaw kanƴi herme he tume mawde keme didi e mashiniji mawdi nai ko ummoto milioniji sapo e jenai. Denne un ummoto milioniji keme didi e chapan didi e jenai. Balla gaddaka ka un dartako der optel mawdo mo gallu nyume reference nonni. Ngere majje no jarete der optel mawdo mo zendere hede maradi hede doso den.
De doso e de maradi.
Bien ni yerno ministère hawjine filla cellal bibbe leedi wurtinir andinore mun do wadi kengan wala fu mo nyaw coronavirus woni amun doni be sappo e jeegon be cellal balli mu en jeewa nangude ni bi en nyalande hande de do nimbe ujinaji sappo e go e hembre e lasoji dido e tato be cellal balli mu en jeewa nimbe ujunere e hembre e chapande joy e dido kambe gondi e nyaw coronavirus ngom koni be chapande jeegom e jeena yo kam nyawgu wari noga e jeegon no woni e sawrede nimbe ujunere e chapande joy chawritama jamditi yerno habar on famenir.
Assalamu alaikum sakirado jangwanda ni
alhamdulillah yettore allah anne noy gontirdo harton
ah basi fola rezo oni woni woda hande fesseda
minke yami do nananen wodiri fa
ah to wodi non de ne muraduji din
to wallahi hande muraduji kay fillamun no sadi serne kaw an gaddo juudo jahangal o hande o yemaaki basedda
ko pamda o yemaaki ne
o mo dojja bandu makko no wuli o mo tawda sa donnan duka har puufe makko den dam bo faama makko wala no wurtoro no wodiri anke ni alama ko wela heberne bolum kan woni he makko
ah nene sakira accu mi hokke jamiroje do ko yaawi ko haani gada anani o durwa to burtu ale baade ma to acca fe goto wurto gada majjundu to acca goddo warna atle baade ma do tafon non non du konda ni nodda lamba sappo e joy o endan joni do ko yaawi a yi an doktorobe ngaran wuro ma don endan so be ngari du kondan be daran kawma o e jeewan cellal makko be jeewan du konda cellal kerol himbe baade ma fu ndene ko haani sakirado to yeba feysia da kalai kawma o tefa du konda ni hon ko watte ko sumato hunuko e hinar do endan ko kaama o sumo hunuko makko hinar makko do ko yaawi
de bandirawo dum foti gadol kulle de fune
anan nay nyaw godon warti no wi e coronavirus ko lati hanti duniyaru fu bodaki fe goto no
subhanallah den ka fi on hurjini sanne den kati yewtere meden telephone o fu do ko yaawi mi yata wuro mi halano koreji am mi nodda du faande lamba sappo e jomu biuda kam o
tinda du ko nan faande e goddum kam wonta jeggita keddi himbe taanobe yide kawma o fu
dum do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e ministere kawji do cellal bibbe leydi Indonesia.
Engarta yewtere meden pindina der lawol fettugol kubeje dun do der leydi meden Niger bibbe leydi don jabondira sako horebe ardo subabe ben du no beydete non do der leydi meden Niger tawi du deputejo goto wonana do inde bibbe leydi ujunaji hamre yalla conseillerbe ben no beydete non na kettine nane ko Adamu Umaru jom fedde jinganore bibbe leydi godudo andal do fettugol kubeje ko famini Olivier Sokbavi.
Commune deno singe fu to saita dun dari dimma himbe tawabe der cakan tarare den labi lamu leedi du pero diri communiji wadidi communiji maudi potordi e pamari no wodi du fa handen communiji di kan en kay labi cingol mu en no fereno kubeje maude den bangeje mu en kan en kawrete gade commune nabi en arrondissement badu ni ko kubeje den ko em no communiji misali hu bere nyamai tawa maradi e zender den dari du fa handen kubeje den sambeji mu en no peru dir ar ko darata dimma himbe tawabe e jonde der majje conseil be bendum dimma mu en do dimma himbe tawabe der cakantarare den na der commune on do mu dimma do jukkinabi en tuu misali hu bere doso de en dari de dun nawto rek lawo lamu leedi cingangul itani duubi ujunaji didi ar ko darata juddinol communeji do jonde ko e mu en tuba kiji garoji di de ni gadama commune hu bere doso on no fecceteno wade communiji didi nabi en arrondissementji didi non du faham communiji pamari e potordi dindu de dimma himbe mu en beydake se dimma conseil be majji du
beydi conseiller augmente en fonction de la taille de la population
hana joni de neddo dari neddo no wawi wi dimma merube gatatebe no wawi beydo na beydatako
le nombre de maires
meren kan en du dimma mu en no wawi beydo na buntu misali commune pamaro na potordo gadaado hubere gam mauni himbe mum beydake no wa ifuni commune potordo o de latake hubere sai wadane communeji didi denne merube dido kan en cuboti gatti de merube dido beydo cubama gattama sai dum watta mer mawdo sai be lato merube tato der hubere na bi en der commune mawdo
donc 3 maires
dawon to kibaruji meede fulfulde tileden eele jonka mbe leedi hettina e jangato mi gaddanta o goddi kirtanto jam hirti
studio kalangu Maradi do Radio Garkwa.
Lamba Hembre Ejeti FM.
Mayayi do Radio Anuri.
Lamba Chapat Ejenai Ejenai FM.
Dakoro do Radio Muria Dakoro.
Lamba Chapat Ejenai Ejenai FM.
Zender do Radio Sukura.
Lamba Hembre Ejoy Topere Ejoy FM.
Tanu do Radio Damergu.
Lamba Chapat Ejenai Ejenai FM.
Studio Kalangu.